the beat. Oh, bula, boo, 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 fire, fire. Kristo, songa zo mukwano zave imuru sukwe deni. Katonda we ya tonda damu namuwa ebirunji byetaga olusukwe deni luli lwali matavuta ebibala byali mu golodi yali munemmere yabangamu iye na yate adamu yabeeranga ebowa anti ng'obulamu bulina ekibanja Katonda we yamulaba namuteesereza namuwa omubeeza musaanira awo obulamu ne bukyuka muku nafuna akaseko ku matama kati nange bulijjo nninda mukama gwalireeta ampadde gwe nze okuba nawe bulaani ya Katonda era yasimye tubere nga babiri mukwano iyo kuba nawe bulani ya Katonda era yasimye tubere nga babiri mukwano mulira ngeri mutima gwange sirina kubusabusa imboba luli kyalumu ibebi newe kyanga mpulira nkwesize yenze era nange nja kufuba byoyagala mbitukirize yadde bintu byabuseere naye nja kufuba ndiye ndabenga omulundi ofuna byoza okuba nawe pulani ya Katonda era yasibye tubeerenga babiri mukwano iyo kuba nawe pulani ya Katonda era yasibye tubeerenga babiri mukwano mu challenge Katonda zakabawo mukwano gwasukka kuba omuntu gola byobukulu ama nakubuza otulo kwepe byose kane tomanyi bintukako otaba nze kinocho nemmere nemokulya mbeera njagala obeerawo ibuli dakiika nga buli wenkwoyeza woli kuva dda nasabanga Katonda aleete omuntu alinga gwe nze okuba nawe pulaani ya Katonda era yasibye tubeerenga babiri mukwano iyo kuba nawe